Welcome to my world.
Unavyonitazama sura yako fasta nikazama miwa kwako tena sana sana majirani watabaki kutazama tembea ukiringa usiogope nata kama unapita matope na kulinda na chokomba usintose kininja ninja nikianguka uniokote we dance tukishanga kama star mapenzi kwenye dunia furaha mashallah nikikosea usikasirike niambie nisikie niambie nisirudie usiende mbali wa kucheze kaka mario kurukie utanipa pressure nizimie usiende mbali wa kucheze kaka mario kurukie utanipa pressure nizimie Taratibu tunasugea You know me, I know you Haina tosha, you love me, I love you Nasi makosa, me bila wewe Lord bila lofa, haiwezi kuwa close bila kosa Chris bila tofa, Yesh bila nyota Sifa zako zinajenga gorofa Yes Umenishika kwa sababu umekamilika Maisha yangu, naona kwako nimeshafika Umenishika kwa sababu umekamilika Maisha yangu, naona kwako nimeshafika Maraika, nishafika, nishafika
Umenishika, shika Enzi lako lanipafra Kila nakukuona
Hakuna wakutu furuga maneno utachuja tusije kupishana Na kupenda sana mabuba na sifa na kupa umeshika meshikana Hakuna wakutu furuga